CKMusicPromos.com.
C'est Bob Sajalan. C'est ton captain.
Yeah, yeah, yeah.
Tim Jazz in the building.
Demnika. King L.
C'est le skate boy. Mr. K-Line.
Quatundi soit Kellan Dingondo. Survive aussi au Bereka. Kukala de Ose Wenzessa. Olele la saone Kela. I'm a fighter. I am a fighter. I'm a fighter. I am a fighter. I'm a fighter. I am a fighter. I'm a fighter. I am a fighter.
Kwa kifuli papali wiupe. Maule si vangala make. Mapresha ya kolanga pepa spray. Puma ipwela ntau ya kampeni. Inapita temu ya kankulu wale. Kufanika mangwela kuchichitwale. Kanti wapole kasi unga fale. Olo sinti wa Vincenzo wa mvela mbale. Kwenchoke la situiliati. Wagai basa kila satani sinda babali na sampo ya blood. Tina chita understanding. Keche sa tusi na mashuka tatu. Pesa cha mushe ni kungala fighter. Mutumba buli pendale machani sichi mashota chapeni lighter. Ni kukitu mudele mukaika. Mwana afumu kupisi la satano kwelo kuuza ya taika. Masle kwindiye ya tupaisa.
I am a fighter. I am a fighter. I'm a fighter. I am a fighter. I'm a fighter. I am a fighter. I'm a fighter, I am a fighter.
Dile fight ya nika konele la wana nishisi wazadia. Pasa ndiela daye unga endele kopa mwamba. Zunga ambile pa mwamba ambila pansi poyamba. Ukachitika wantu wazabuelo tamba.
Itiliza naso wantu sivali mukamba. Masele buwon seba choka kunu kuketu. Sinisanga chitofaka nipeze ya malentu. Personaliza nishichapu apishalifu.
Yeah, I'm a fighter, I am a fighter. I'm a fighter, I am a fighter. I'm a fighter, I am a fighter. I'm a fighter, I am a fighter.
Time was set is devil covered. Osanka la munga ni teko mkabad. Mamuna kushansha ya wake up kama. Niku life skupe mela dobo lo balan. Never fake it, osanka lila wandani. Bali mane tie panga na plan. Nobody is coming to rescue my guy. Ni maso yako na ba yesu apai.
Shout out to gang gang. Nilipira tone nga tuziwa varu yanga mbaza all day. Siboza ni stata ningene samo kuticheo ni ziri. Hina nikona fund. Bazanga ni mafunti lapo chikanga wakambe yumati. Mwalesi kiko na kana. Nizamu jeza chani mwana give me respect. Sinifuna kufola ma change. Nipazila kupanga ko change.
Watundi toke la Ndingondo. Survive osi obereka. Kukala beho se wenzesa. Olele la saone kela. I'm a fighter. I am a fighter. I'm a fighter. I am a fighter. I'm a fighter. I am a fighter. I'm a fighter. I am a fighter.
C'est Bob Sajalan. Un programme. Ghetto Champions. Master Seo Dagach. DJ Kangos. DJ Jokid. DJ Kia Gach. Boss Alex Sakal. Opsi. Chelbelia Gach.
CKMusicPromos.com.